Uma nginentembo esehlelayo kungashiya sibuze ukuthi kungani uNkulunkulu evumule ukuba lokho kwenzeke kimi. Sonke sasike saba kuleso sikhathi sokuyibuza lowo mbuzo. Nokho khona kunjalo ngikholwa ukuthi kunotho uNkulunkulu afuna ukukhuluma kulesi sikhathi kanye esibi khona namhlanje. Angiqale ngikubengele ngikwamukele engosini eFresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Akulula ikhathi zonke ukukholelwa ebuhleni bukaNkulunkulu. Mase kuthiwa umuntu ubala imishopho emehlelayo nokutheneka amandla nabantu abavese basisukele basidilike nje empilweni nokuningi okuzikisa inhliziyo. Emva kwakho konke awubuki ubuhlungu nokuhlupheka okwenzeka emhlabeni namhlanje. Ake ubuki izinto loNkulunkulu uma kuwukuthi ukhona avumela zenzeke. Aye zenzeke emhlabeni nje kuphela kodwa nakuwe empilweni yakho imbala. Ake sithathe nje insuku ezu-7 ezedlule mhlambe kuwe. Kunezinto ezinhle nezimbi ayikwehlele. Kuzo zikhona nebala obekulula ukuba uyibuze ngobuhle bukaNkulunkulu uma zikwengama kanjalo. Futhi ukuthi khona kunjalo kwesinye isikhathi lakho nasingazelele uvesa ngenelela uNkulunkulu ngendlela besingasoze sayicabanga ezinhle ngalendlela engachazeki ezosisiza ngazo lakho na sidinga usizo lwangempela. Amahubo 146 verse 1, 7 no 8. Haleluya, dumisa uJehova mphefumulo wami, obenzela abacindezelweyo ukwahlulela, obapha abalambileyo ukudla. UJehova uyakhulula iboshwa, uJehova uyenza ukuba impumputhe ibone, uJehova uyavusa abathotshisiweyo, uJehova uyathanda abalungileyo. Leli hubo libhalwe ngokubuka nokudumisa uNkulunkulu ngosizo lwakhe esikhathini senhlupheko. Sonke sineyinhlupheko zethu ngamunye esibhekana nazo kulokhu kuphila. Mina ngave sengakhetha ukumdumisa ngimbonge phakathi nazo lezo khathi eyisuke zingimehliza zingiphihlize enhliziyweni. Futhi uyazi ukuthini? Akaze angidele njengokusho kwecula uma lithi he's never failed me yet up to this far. UJehova ulusizo kulabo abasekuhluphekeni. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inamba yethu WhatsApp ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Akusize njalo uNkulunkulu.